loni burdi bani ba burdi koy set ak jappa ka kalame mu doro jebulo def loni burdi bani ba burdi koy set ak jappa ka kalame mu doro jebulo newulon askan duon jambu ñu bañ famu de kenn wuñu ko oh toñu ken dawulon libor ndeyam jay la sant mana mom jambur mana mom jollof bayam fal la sant nangu falu kayor nangu falu bawol lampo falsa lepp lena lampo falsa lepp.